Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi twumvikana ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Kubadukurikira ku rubuga rwacu rwa internet mwadusanga kuri www.radio.com. Mwiriwe neza nshuti, muduteza amatwi, ni Edirwe mubasuhuza kandi mbaye ikaze mu kiganiro Muri isanga
ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Je ndi mu Gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri isanga kuri mikro muri kumwe nanjye Edi Rwema. Mu gihugu cya Uganda hakomeje impaka ku matora arimo nayo umukuru w'igihugu ateganijwe mu ntangiriro z'umwaka utaha. Izo mpaka ahanini zishingiye ku byemezo byafashwe na komisiyo y'igihugu ishinzwe gutegura amatora. Iyo komisiyo iherutse gutangaza ko ibikorwa byose by'amatora birimo no kwiyamamaza bizakorwa hakoreshejwe uburyo bw'ikoranabuhanga. Ibyo byemejwe hakurikijwe ingamba za leta zo kwirinda ikwirakwizwa rya virusi ya corona. Icyo cyemezo ariko nticyakiriwe neza n'abanyapolitike batandukanye. Hari abemeza ko biri mu mugambi wa leta wo kwiba amatora, mu gihe leta yo yemeza ko bigamije kurinda abaturage icyorezo cya virusi ya corona. Ikiganiro cya none reka tugitangire twumva inkuru yateguwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika ukorera muri Uganda, Ignatius Bahizi.
Uko niko bimeze mu bihe byo kwiyamamaza hano muri Uganda. Ubusanzwe kwiyamamaza nk'uko kw'abakandida bahatanira inzego zitandukanye kuva ku mukuru w'igihugu kugera ku buyobozi bw'ibanze byitabwamo n'ibihumbi by'abantu bahimbawe bambaye imyenda y'amabara y'amashaka bashyigikira babyina kandi anari benshi cyane, ku buryo ibi byatuma icyorezo cya corona cyanduza benshi cyane mu kanya gato haramutse harimo uwanduye muri abo bantu bateranye mu nama yo kwiyamamaza. Aho niho akanama gashinzwe amatora mu gihugu kashingiye kavuga ko kwiyamamaza k'ubu kw'abakandida kuzatangira mu mezi make ari imbere, mu rwego rwo kwitegurira amatora ateganywa kuzaba mu ntangiriro z'umwaka utaha, kuzakorerwa ku mbuga nkoranyambaga n'izindi mbuga zikwirakwiza amakuru mu rwego rwo kwirinda icyo cyorezo cya corona. Ariko ubu buryo bushya bwo kwiyamamaza bise scientific, abanyapolitike benshi ntibavugaho rumwe kandi abenshi ntabwo banabishyigikiye. Umukuru w'akanama gashinzwe amatora bwana Justice Byabakama mu nama n'abanyapolitiki b'amashaka atavuga rumwe n'ubutegetsi yavuze ko bagiye guhinduraho bagategura amatora avanzemo ikoranabuhanga hamwe n'ibindi bisa nk'uko amatora yari asanzwe ategurwa ariko hakurikije amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya corona. Abakandida basaga 40 nibo bamaze kugaragaza ko bazahatanira umwanya w'umukuru w'igihugu, barimo n'usanzweho Perezida Yoweri Museveni uzabugejeje imyaka 35 ku butegetsi. Ababarirwa mu bihumbi bo akabaza hatanira intebe zisaga gato 400 zo mu nteko ishinga amategeko. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Arakoze Ignatius Bahizi. Mu rwego rwo kugerageza gusesengura neza ibijyanye n'icyo cyemezo cyo gukoresha ikoranabuhanga mu matora y'umwaka utaha mu gihugu cya Uganda, natumiye abatumirwa babiri barimo umwe wo mu ishyaka riri ku butegetsi rya NRM, undi akaba abarizwa mu ishyaka ritavuga rumwe na leta. Reka duhere kuri bwana Abeli wo mu ishyaka riri ku butegetsi rya NRM atangire atwibwira.
Nitwa Bizimana Abel, abantu benshi bita umukangurambaga wa Gisoro, ndi specialiste muri sante publique kandi nkabandi district governor cyangwa se chairman wa Kisoro district iri majepfo yo muri Uganda.
Bwana Bizimana kandi uri umuyoboke w'ishyaka riri ku butegetsi rya NRM.
Yego.
Bwana Barnabas, na ushobora kwibwira abumva radio ijwi rya Amerika?
Yanitwa Barnabas bisha kukumva, hanyuma ndishimye ya Citizen nakoreraga leta ariko imirimo ndayireka ubu mfite pension ariko ndi chairman wa Democratic Party Kisoro District.
Democratic Party bishatse kuvuga ni rimwe mu mashyaka atavuga rumwe n'ishyaka riri ku butegetsi rya NRM, niko bimeze?
Yego.
Yego. Mbere yuko tujya mu kiganiro nyirizina, Bwana Abel Bizimana, tubwire ingaruka icyorezo cya virusi ya corona kimaze kugira haba ku buzima bw'abaturage muri iyo district ya Gisoro mufitemo ubuyobozi.
Icyambere iki cyorezo cyazanye cyatumye abana bacu bava ku mashuri bose baza mu mago, ikintu ababyeyi batari bamenyereye kuko twari tuzi neza yuko abana baza bakamara ukwezi kumwe, ikiruhuko kinini cyabaga kuri Noheli n'Ubunani. None ukageza amezi asaga ane abana bari mu mago abanyeshuri kandi batafite n'icyizere cyo gusubira ku mashuri, ariko ubwo rero bararya baranywa, ababyeyi ntabwo bapfakaje kuko amaduka yari yarakinzwe n'ibindi, turabona icyo ni ikibazo cya mbere mu mago. Icya kabiri cyafashe ku bucuruzi, urabona lockdown yatumye abantu batahahirana n'abari babifite barabikinga kuko leta yemereye ibyo kurya gusa kandi n'ababicuruza bakagira icyo bita social distance, byasabaga ngo bacuruzi bake baba mu butare bw'ibyo kurya. Rero urabizi Gisoro yabibeshejweho n'ubukerarugendo, ubu kuva imisaba ikinga nyine n'ibisaba by'indege bakabikinga, nta muzungu nta mwirabura w'umukerarugendo duheruka. Ni ukuvuga ngo tourism industry yose guhera ku mahoteli, ku transport, aho kurya abagayidi bagayidinga ndetse n'iminisitiri y'ubwayo y'ubukerarugendo, amashuringi babonaga ntibakiyabona, so operasiyo zose zarahiye. Nanone tugarutse ku buzima rusange, iyi ndwara yaduteranyije bamwe n'ubuyobozi kuko mu gihe bakoraga lockdown hari abantu b'igisirikare, abapolisi ibintu batabyifashemo neza, nkajya umuyobozi w'abaturage nkabona mbona ibirego ngo abantu barakubitwa, ndetse bamwe bari batangiye kwifata nk'abajura kandi ari abantu bakorera leta mu buyobozi. So ibyo byose byatumye habamo udutoki. Noneho tugeze igihe cy'amatora, rero uburyo w'amatora ategurwa, abantu bariyandikisha bakiyamamaza, abantu bakabategereza bagakora zarari, nuko byarangira abantu bakagira cyo gutoranya.
Bwana Bizimana, icyo kibazo kijyanye n'amatora turaza kukigarukaho mu buryo burambuye, ariko reka nsabe Bwana Barnabas, uri inararibonye muri politike, umaze igihe kinini ukorera leta, wamaze kujya mu zabukuru, hari igihe wigeze uhura nacyo wagereranya n'ibihe isi irimo?
Ibihe nigeze ndubona rwose ahonda kuriye kandi ngura na leta, ibyo rezo byazaga byo gukanga abantu, hari za kota, hari za ebola n'indwara zitari zimwe, abantu ntabwo bigeze babona icyo leta ya lockdown icyo wumva ngo ni ugukinga hose hose, ndakurushira kwiza nawe ndakwambuka umupaka, ntabwo nigeze mbibona. Urabizi abavandimwe bo muri Congo twegereye Congo, abavandimwe bo muri Rwanda twegereye Rwanda, nta n'umwe ushobora kuza, ntabwo dushobora guhahirana kaburi gihe, ndetse n'ubu ngubu n'ubwo lockdown bayikendejeho abanyekongo bari mu Uganda ntabwo bashobora kuvamo ngo bambuke, n'abanyekongo bashaka kuja Kampala no mu bindi bice ntabwo bashobora kugenda. So ibi ntabwo nigeze mbibona ikintu cyorezo koko.
Nk'umuntu uri mu ishyaka ritavuga rumwe na leta, uburyo leta yitwaye mu guhangana n'icyo cyorezo, mwebwe abatavuga rumwe na leta mubona leta yarifashe ite, yarabyitwaye mite?
Leta yakoze ikintu cyo kugira ngo irinde abantu, ariko kandi yakoze ikintu cyo kugira ngo ihende abandi, na cyane cyane ngo mu bihe by'itora
Murakoze cyane bwana Bishaka Barnabas nkuko natangiye mbivuga mu gihugu cya Uganda mu mwaka utaha hagati y'ukwezi kwa mbere n'ukwezi kwa kabiri nibwo hateganyijwe amatora y'umukuru w'igihugu ndetse n'andi matora atandukanye ariko ikigaragara nuko aya matora agiye kuba mu bihe bidasanzwe bwana Abel Bizimana niki kirimo gukorwa muri iki gihe kugira ngo amatora azabe kandi abaturage bazayitabire nta kwishisha hanyuma ntihagire n'ibibazo by'uko hari abavuga ko hari abihishe inyuma y'icyo cyorezo kugira ngo bashobore gutsinda cyangwa se gutsindisha abandi mu matora
nkurikije ibyerekeye amatora uko birimo gutegurwa hano muri Uganda ndabona harimo mixed reactions ndavuga abantu ntabwo babibona kimwe so ku buryo nanjye mbivuzeho natanga opinion yanjye nk'umuntu bidatungutse ku ishyaka ryumvamo kuko nabyo rifite abarivugira bidaturutse n'ubundi de nkabivuga ku buryo bwa opinion maybe nk'umusiyansike wa sante publik byerekana mu buryo bwo mbirebamo mu buhanga bwo kwirinda indwara
yego
none bahisemo ngo dukore icyo bita electronic campaign. Electronic campaign ivugwa wazabaho kwiyamamaza umuntu ukoresheje radio, ukoresheje televiziyo, za social media zirimo WhatsApp, Facebook n'ibindi nk'ibyo. Ibyo burya nubwo bavuga ngo tubikore ntabwo byazana egalite yo kugera ku mukandida ukeneye wifuza kuzahama ukurikije ukuntu wabapimye mu bivugire n'amatwara yabo icya kabiri ibyo bintu byifuza ku mashiringi hari abatagira amaradiyo batagira za WhatsApp z'amasimu anakomeye iyo wabonamo WhatsApp abo rero igihe uko bazarobanura abayobozi babo hari n'iki cyo leta yirengagije kandi leta yanjye yo gusoresha abantu bakoresha za smartphone na internet bashyiraho umusoro wa OTT rero uwo musoro abana benshi bageze mu gihe cy'amatora baba bafite na za smartphone kuko Uganda igizwe n'urubyiruko hanini 70% n'ubundi ku ijana kandi ari nari bwo n'ubwo ari ku rwego rw'igihugu anariho bagize na register y'abatera akaruru muri Uganda none se umwana wavuye ku ishuri nubwo afite isimu nubwo se yaba arishyura amashanyarazi akaba afite batteri se neza kwishyura za interineti azazibana he zo kuguma yumva areba ibintu by'abantu biyamamaza si ni ukuvuga ngo babuze uko babigenza nanjye nabonaga yuko nuko bagira ngo yuko ndi incumbent nshaka kwigumisha ku butegetsi bari kugomba bihanganye iyi paramenti yashyizeho amatwara menshi muri iyi minsi yo kwirinda korona yagombaga no gushyiraho uburyo bw'agateganyo bwo kuba basubiza amatora iyi ndwara nayo ntizahoraho urabona na lockdown itangiye kugabanyuka nuko abantu bakazagera igihe cyo bumva abakandida babo bakabatora babazi bumvishe n'imigambi n'imigabo yabo.
Abel Bizimana, icyo ushatse kuvuga ni uko iyo uza kuba uri umwe mu bafata ibyemezo kuri wowe wari kwifuza ko ayo matora yaba yigijwe
oh yomba decision maker ku rugwego nayo kuyesubika kuruta kuyatoba kuko finally abantu bize social science political science barabona yuko ibi bitazazana abayobozi b'abaturage bishakiye kuko ntabwo tuzabona umwanya wo kuyamamaza nkandi ni nkambe nshobora kugira opportunity yo gukoresha uburyo bwo kubana n'insanzwe nzwi ariko hari abandi bashya barimo kuza batazwi na gake bari bazabona umugisha wo kwivuga ariko ubwo kubera indwara batazashobora gukora marari kandi ikindi nabonye mu bitware kirababaje kubona batubwira ngo in lockdown abantu bakwiriye kwegerana abantu bo ku rwego rwo hejuru bari mu decision making ikaze ugasanga aribo bakora zarare bakoresheje abantu benshi ahantu henshi mwabyomenye mwabibonyeho natwe turabibona abo ku nzego za parliament abo ku nzego zo hejuru nko kuzumva rero bikatuzanamo no kwerekana ngo harimo corruption nangwa se izi inegalite iyo ariyo yose wavuga ku bantu biyamamaje ndetse n'abari mu ishyaka bose hari ahantuhonzi abantu bajya bakirundanya abashinzwe umutekano nka ba RDC bakabareka abandi bo hasi wajyayo bakakuzanira abapolisi.
Bwana Bishaka Benabasi, wumvishije ibyo Abel Bizimana avuga nubwo ari umuntu wo mu ishyaka riri ku butegetsi ariko nawe hari ibyo anenga nk'umuntu ku giti cye asanga bitagakwiye kuba bikorwa muri iki gihe igihugu cyugarijwe n'indwara ya virusi ya corona. Mwebwe nk'abantu bo mu mashyaka atavuga rumwe na leta, iki cyemezo cya leta cyo gukomeza imyiyamamazo mu gihe cya corona ariko hakoreshejwe imbuga nkoranyambaga cyangwa se n'amaradiyo aho kugira ngo abantu bahurire mu bikorwa byo kwiyamamaza, mwebwe mwabyakiriye mute nk'abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi?
Nzi neza ngo muri Uganda ntabwo byashoboka. Icyo bita scientific voting mu Uganda ntibishobotse. Abantu rubanda nyamwinshi nta maradiyo bafite, ubwo bazifite ntabwo bafite amashanyarazi, izo za computer ntibafite amashanyarazi, izo za TV ntabwo bazifite. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, kuva kera abantu biyamamaza abo bashaka gutora abashaka amajwi bagomba kuvugana nabo bakabareba bakareba imyitwarire yabo, ariko ntabwo batora umuntu ntabwo bamuha akaruhuko yuko umubyise kuri radiyo ngo nanga yohereze igishushanyo cyawe, ugomba kumwirebera ukamureba. Ariko ibyo byo leta ishaka kubyifashisha ngo icyorezo cyaraje ntabwo bagomba kwitora bashaka amajwi, ariko abari gutwara muri leta bo basanzweho bo bazabikuramo inyungu kuko bamaze kwitorera abantu barabazi kandi bafite n'isente zo kutubuhugu. So abandi basha ibyo Bizimana navuze bazabahenda no mu kigina cyo ku butegetsi harimo abandi basha benda kuza guhakanya abari basanzwemo batarakoze imirimo yabo neza. None ibyo bibaye rero abantu benshi bazasigara bitutumba yuko akarundu katagiye neza. Aka karundu kagize ngo ariba bareka abantu baje bavugana n'abantu kaburi gihe bagende biyamamaze, kuko muri Kampala ubwo rero kadawuni abantu nk'inyanja nk'umusenyi wo mu ngezi, kandi abandi bantu abategetsi ba leta na cyane cyane ba minisitiri ubu bakora bakora za rarizi bagakora za meeting zuzuyemo abantu, ariko abandi na cyane cyane bo ku opposition babakubita ikiboko bakabafunga no kubafunga, n'abandi bantu bari mu ishyaka ry'ubutegetsi bashaka kwiyamamaza nabo bari kubafata bakabafunga. Ibyo rero ntabwo ari byiza. Urebye ko coronavirus yakoze ishami yishe abantu benshi kandi n'abandi ni abarwayi, ariko biyamamaza nka buri gihe. No muri Malawi baherutse gutera akaruru ndetse na Burundi bateye akaruru. Muri Uganda ho nyine bagira ngo ikibazo cya virusi abantu bagomba guhura n'abandi n'ikindi kibi cyane, ubwo ni ubujura n'ukwiba n'ukwikunda. Twagize ngo kugira ngo niba bagira ngo abantu badapfa
Uburundi nabwo babuhagarika bakazengeza igihe icyorezo kizatugira bakabona kuzana karuru niba kari icyo bari kabantu byemo zigapfiki
Bwana Barnabas uziko amabwiriza yagiye atangwa n'inzego z'ubuzima haba mu gihugu cya Uganda ndetse hirya no hino ku isi bagerageza kumvikanisha ko abantu badakwiye guhura mu kivunge cyangwa se ari abantu benshi kuko ariho iyo ndwara ikwirakwira cyane kurusha iyo abantu batari kumwe
ibyo ndabyitegereza rwose niba abantu badakwiye kugira ngo bahure birinde icyo cyorezo rero akaburu bakareke kuko amagara aruta magana akaruru babe bakareke noneho kugeza igihe icyorezo kizabera giteye mu gihugu bakabona kujya mu bururu nanga se niba bagize ngo ubururu bidoho bareka n'abandi bantuye mu mazinga buri gihe kuko ibyo bari mu butegetsi bwa leta bakora turabireba bisima rero bivugiyeho abantu bamwe bari kubatera kiboko batuvuga rimwe na leta ariko abavuga rumwe na leta bari kwitorora nabo bakora kampeni zabo ngo buri gihe reba ariko atari ibintu byiza igihe kizaza ibyo bikozwe bishobora kuzazana akaga muri iki gihugu ko tutareba
mwebwe mu ishyaka ryanyu muhagaze kuri icyo kibazo ni iki mukivuga
ishyaka ryacu twageze ngo bakore icyo leta state of emergency bagire ngo kubera iki cyorezo ibyo gutora bibe babe babiretse noneho bifashe itegeko nshinga bongezeyo amezi atandatu mu maso ngo amezi atandatu mu maso babatekereze ko icyorezo kizaba gituba hanyuma babone kuzatera kamwe leta yo irabyanga ngo ntabwo ari ngombwa ushyetse bagenzi ntabwo ari ngombwa kuri iyo mpamvu ngo bakurikize amategeko yabo ya scientific voting rero ubireba ko ntabwo twemeranya nabo ni ukubiduhatamo kuko tuzi neza ngo bazaduhenda no kuduhenda bazahenda n'abandi ndetse bazahenda n'abavuga rimwe nabo bo mu ishyaka ryabo abashaka kwiyamamaza ubusha
Bwana Bizimana nkurikije ibyo Barnabas avuga asa nk'ugaragaza ko aya matora aramutse akomeje ibizayavamo abaturage ntago bazayabigirira icyizere
aho nsa nk'umvikana nawe ku bitekerezo by'umuntu ariko hariho pozisiyo ya government hariho na pozisiyo ya leta y'ishyaka ndavuga ishyaka rya NRM kandi hariho n'ukuri urabona nge nk'umuntu wize sante publique nzi neza yuko epidemi itafata igice mu buryo bungana niyo nk'ukonza abafumbire b'iwanjye n'abanyarwanda rusange kuba tutarapfuyemo abantu benshi ntabwo ari uko twakaragiye cyane ahubwo ni uko epidemi yaje ifite icyo bita virulanse nshya rero umuntu w'umuhanga usoma pattern y'uburwayi epidemiyoloji y'uko indwara ikwirakwira n'ukuntu yica yagahaye ubwenge leta atafashe tuza uburyo general ni ukuvuga ngo uko yica muri Spain uko yica muri Amerika uko yica muri China ntabwo ariko yica mu bice byinshi bya Afurika so controlled ntabwo yagasa bigatuma rero twufitiramo n'imyanzuro y'ibyo gukora bidasa n'iby'abandi bakora kuko niba tuvuga ngo twarayirinze abantu bafashwe nta n'umwe apfuye nanga apfuye mu bake tuvuga ko hari indwara y'umushwiza yica abantu basaga igihumbi buri munsi hariho abagore bapfa babyara benshi buri munsi abana bitwa no kunya no guhitwa muri Afurika ni benshi buri munsi ariko kubera indwara yafashe kuri nyina wabo hariho abazungu baduha amashiringi rero umwe rawe ubwa mugakwira hose bituma baduhata n'imyanzuro itajyanye na epidemiyoloji y'igice turimo sibundi ko indwara zose zitera Afurika zidukukumba ari nyinshi iyi virusi ko Imana yaduhaye ikatugira umugisha ngo tube kudukukumba kuko ikumbye abazungu kandi aribo bazi no kuyirinda aba bantu bacu bagendeye ku bwenge bwa siyansike ndetse tugakora icyo bita standard operating procedures ziza abantu bakiyamamaza mu buryo kwa standard procedure hazi kuku barima kujena mabazi nini indi abantu bakaza hari maybe bakadusaba ngo gihe tuba twiyamamaza abantu babe bambaye za maske agira ahantu ikigo babe bakarabye ndetse dufite abana b'ishuri ntibakiga dufite ibintuza byaho bakinaga imipira yegari abantu bagatatana bakamera nk'ubusana ni guke bene bashoboye abashaka amajwi bagashaka imyindaro migari nuko bakiyamamaza hakabaho abapolisi bo kureba ngo abantu ntabwo begeranye cyane rero nuko abantu bakareba abayobozi babo babasaba akaruru njyewe nk'umusiyansike ndabivuga nk'umusiyansike ntandi bivuge nk'umupolitisiye ibi bintu byo gukora ngo abantu bate kwiyamamaza ntabwo njyewe mbona byaragiye mu bwenge buhagije ibyo mu bwenge buhagije bari kutwemerera twiyamamaza wize strict and standard operating procedures nuko abantu none se ko tugiye gutora muri NRM tukaba tugiye kuzajya umugongo y'abantu ubundi urabona abantu bazaba bategeranye so njyewe I always challenge myself and my system when there are issues and this is my personal opinion scientifically if you can align behind someone then you can also listen to someone in an organized lare with standard operating procedures
Bwana Abeli hari abakomeje kuvuga ko nubwo leta ihagaze kuri icyo cyemezo cy'uko kwiyamamaza bigomba gukorwa hakoreshejwe uburyo bw'ikoranabuhanga haba kuri za internet ku maradiyo n'ibindi ariko hakaba hari n'ikibazo cy'uko uburyo abakandida bose bahabwa umwanya cyane cyane tuvuge nko ku maradiyo y'igihugu ntago bungana icyo gihe ntibyaba ikibazo cy'uko bamwe bavuga ko badahabwa umwanya uhagije wo kwiyamamaza nk'abandi
ibyo biragaragara urabona aya maradiyo ntabwo ari aya leta amenshi n'ay'abantu kandi n'abo bantu bafite abantu bo bashyigikiye so ntabwo nkange aho mvugira aha ntabwo kandida wanjye aba ari perezida Museveni ni uko Bobi Wine yaje kuri radiyo yaje ntabyemera ntabwo Bobi Norbert Mao so ni ukuvuga ngo n'abandi ntibari ko bameze hari abantu batazagira accessibility yo kuri aya maradiyo n'izindi moye de communication kuko atari uko badashoboye kwishyura ariko ba nyiracyo nubwo bakontrolwa na Uganda Communications Commission batazabemera kuko batabashaka ikindi hari abantu bashaka kwireka abagabo n'abagore yuko bashoboye gutegetsa batagira mikoro kandi ibi bintu birahenze kuri radiyo iwacu ni miliyoni imwe gusa aho imwe kwiyamamaza none se nkanjye niba ntazifite kandi ntanazikoreye kuko twe nk'abakuru ku government tubona amashiringi make hakaza kabiri y'umwana wabiriye nangwe ufite ise wabishatse akaba yabishobora ni ukuvuga ngo njye azansinda atari uko andusha ubutware ahubwo uko andusha amikoro ni ukuvuga ngo ibi bintu nabyo bizane inegalite hagati y'abiyamamaza na hagati y'abantu bashaka gutanga amajwi yabo ku bayobozi bashaka ngo babatore
Muri Sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Bwana Balabasi icyo kibazo narimbajije bwana Abeli leta nikomera ku cyemezo cyayo mwebwe nk'abantu bo mu mashyaka atavuga rumwe na leta icyo gihe muzabigenza gute
none leta ikomeje
yego
icyo nicyo leta dictatorship none bacumugane ngo mubayeho cyane arebe ibyo by'ukuri ibyo kiri gukora yifashishije agahato ako n'agahato abantu babuze ko gutora
wifashishije uburyo ngoranabuhanga na cyane cyane nk'ibyo Bizimana vuze abantu bake bafite izo senti zo kuvugira kuri radio icyo gicyambere icya kabiri abantu batavuga ubumwe ntaka ngo bavugireho umutavugana rumwe na leta araza kuvugira kuri radio ijuba yitorore abasirikare n'imbunda ndetse bamwe bo bakurimo batararengeza kuvuga ibyo ntabwo byakora niba bashaka gukorana ubutatera amatora babe bayahagaritse nanga se bareka abantu bitorore bakoreza kampeni zingaburi gihe ari icyo ngicyo leta izaba yihengekeje yikurire iwabo kugira ngo batsinde badafite gihakanya n'ikindi kirikane ibyo kizaza bizagira ingaruka baca umugani ngo ntakicica umuntu ubwo nashomye byandikirwaga i Kabgayi na Padiri Kagame byagiraga ngo ntakicica umuntu uburwayi bwa korona ntagiye buzava mu gihugu buzajya butuba ariko ntabwo buzagenda kuri iyo mpamvu rero bareka abantu bishire bizane ariko bagerageze kwirinda kuko ukirinzwe indwara yose iragufata
njyewe nta navuga ngo bishire bizane ahubwo badutegurira amabwiriza meza kuko n'ubundi tugiye wakuzana abantu barwara ari benshi ahubwo badutegurire abo ba task force badutegurira ibintu bya standard operating procedures they should leave the reality bamenye ngo ukuri ko kuri a new normal yaraje ariko bareke kugira ngo badufungire kimwe kimwe
komeza bwana Barnabas
urakoze gukosora icyo urakoze gukosora icyo gushyira ku izina yesu ikizo vasiteti standard operating procedures arizo bakurikira ariko abantu bagenda bitorere mu gihugu bakore kampeyinizi zabo
Bwana Barnabas umuyobozi w'ishyaka ryanyu Noble Mao aherutse gusaba president w'inteko ishinga mategeko Rebecca Kadaga amusaba ko bagerageza kwiga uburyo aya matora yakwigizwa imbere ese mubona hari uruhare inteko ishinga mategeko ishobora kugira ngo ibyo byifuzo byanyu mwifuza ko amatora yakwigizwayo bikagerwaho
ntabwo yumva abo vuga rumwe na leta wenda bumva ntabwo wabasaba ikintu nubwo cyo bagifite ngo bagikore yarezera selfish nubwo bagira ngo ibintu byana yarebye byose ngo ni ibyabo icyo mawe yavuze yarashikije bareke amatora yigire mu maso kugira ngo abashaka kwiyamamaza nka ba Adeli n'abandi nabo bitegure neza naho ibyo kugira ngo nta kintu cyiza utavuga rumwe na leta yavuga ngo bakikirize iyo ni ishoro ikomeye cyane kandi bizagira ingaruka mbi ahangaha imbere zizaza
Bwana Abeli Barnabas aravuga ngo bamwe mu bayobozi mu ishyaka ryanyu ntabwo bumva kandi baramutse bakomeje na gahunda y'uko amatora aba hagati y'ukwezi kwa mbere n'ukwezi kwa kabiri ibyo abifata nko gutegekesha igitu
ibyo byavuze ntabwo nabigura byose ukuri kwambaye ubusa uko y'ukuri ukwambitse ntiwamenya ko ari uguhungu na nk'ugukoka ariko ukuri kwambaye ubusa ni ngo iyi ndwara irahari kandi dufite management system yo kurwanya iki cyorezo kuri national task force na local task forces ahubwo none abantu bifuza icyo bita informed decision making bari researchers bacu ba santé public specialiste aba socialiste aba economiste n'abandi bamwe yuko bakoze umurimo uhagije wo kugira inama task force kugira ngo ibone ukuntu yakora amatora n'ibindi bintu ndetse by'ubuzima busanzwe kugira ngo mu gihe tuva mu lockdown nangwa tukirimo niba tunashyizemo gukora amatora tuyakore mu buryo bwerekana demokarasi n'ubwisanzure ariko tutiyanitse mu cyago byashoboka ndetse ahubwo babaye batwemereye wa mugani bamwe banga yuko badafite information ihagije kuva ku bahanga babyo bene harimo na politicization of science rewa ndi umusiyansifike kandi umupolitisiye sinakwifuza yuko twavarugarayizinga science tuwivangamo ibintu bya politiki science is science all the time ni ukuri kw'imana rero niba virusi
ya corona muri Uganda n'ibindi bice n'ibindi itari as virulent ka virus yo muri America kandi bo baratoye nyine aba bahanga bacu bakavuga bati muri virus yacu uko epidemiologi hari ibintu twakwirengagiza tukagabanya tworoshya ariko tutari kuriye kimwe ariko byanakwanga tukabisubika tubi kugira ngo nyine wiranze nyanze Kigali ari hafi uko batwibatubwiraga kera wararingira ukazajya ukazagendesha nakoze
Bwana Barnabas hari abakomeje kuvuga ko ibyo musaba ko amatora yigizwa inyuma ni ibintu bisanzwe abatavuga rumwe na leta igihe cyose iyo amatora yegereje bavuga abo bantu mubabwira iki
no abo bantu nakubwiye yuko batari kuri kishu bari kunda cyane bo bashaka itanuro presidency itanuro presidency itanuro ntabwo bibaho ku isi itanuro itanitse ibyo bigenewe imana yonyine ariko abantu iyo bagiye mu butegetsi bo barutungo bakigereranya n'imana twe tugira ngo ubutegetsi nibo waratwaye ubutegetsi nibo wahabwa n'imana utware ukurikiza demokarasi ariko uku gukurikiza za tekinike zo kwiba no kubesha kugira ngo tuva ku butegetsi bizagira ingaruka nini twe twagiraga ngo
Abe reka rangize ndaguha ijambo kugira ngo ugire icyo ubisubizaho komeza Bwana Barnabas
yego kuko iyo mpamvu rero uko kuri uko kwikunda bizatugira ingaruka byanze bikunze kuko we n'ubugira ngo ubutegetsi bwabo wabugiyeho n'imbunda bishe abantu bawumazeho kugira ngo n'icyorezo cy'indwara kije mureke mukomeze gutegeka fitarona nimwe muzaba mutwara ariko nyumara gutunga neza abantu babone kuja mu gihugu uburwayi buke busigaye bakurikije the socks the operating procedures noneho rero abantu buri muntu wese ataza kugira ataza kutotomba ngo mutabwe yabonye umwanya ngo ndi cyangwa uburenganzira bwo kwiyamamaza ibyo ngibyo bibeho niba bitahabaye ukabikora na gato ingaruka izaza n'indi
Bwana Abel Bizimana
urabona abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwacu bwa NRM mass party hari igihe nabo bavanga bakazana ikintu cya perezida wacu yuko tumukunda kandi tukamutora buri gihe uko bwije akagendwamo ngo ni itanu nangwa life president no umuyobozi wacu perezida Museveni ni umuyobozi rwose uduha umugisha taba atari na korona buri mwaka ategura amatora buri myaka eshanu sorry rero ntabwo waba ubaye life president ngo utegura amatora so perezida Museveni ni inyangamugayo ku byerekeye demokarasi kuko iyo uzana igihe kigeze ngo abantu batorwe nawe ukaza mu bandi iyo batagushaka barakureka none ubwo rero bigaragara yuko igihe yakizanye hiki ndetse akaba arimo kugerageza ngo tutarengwa umuntu ntabwo ashaka kugwa ku buyobozi ahubwo ashaka ngo nawe abone chance yo kongera kugira gute kwiyereka abantu iyo batamushaka bakamureka kandi ingeso yacu yo muri NRM ntabwo ari ingeso yo mu DP ntabwo ari ingeso yo mu bindi bice so twebwe niba twarahisemo tukavuga tuti muri twe uyu musaza wacu abaye igihari kandi mu buryo imana yamuremye akaba agifite ubuzima reka tumwerekereho kandi arashoboye kandi umuhanga cyane perezida Museveni is the wisest president I think in the whole world therefore kuba twebwe twarabishimye nabo ba perezida b'amashyaka yabo bahinzeho nubwo batari ku butegetsi bahoraho bamwe bahindura rimwe na rimwe ugasanga ahubwo ibintu birabacanze akaba nk'aho nk'igihe Manchester yavanyeho Mourinho ano yavanyeho Alex Ferguson ikipe iratambagurika na ba Arsenal murabona ko barimo kubonabona tongiye mu gifite umuntu ubayobora kandi akabayobora neza ntabwo ngomba kwikoramo laboratwari nk'aho muri risherishe so twebwe perezida wacu turamukunda kandi n'ejo bundi yasabye ngo tumubwira abantu bashima ntabwo yabisabye ngo abe sole candidate so kandi ntabwo itora rya perezida rikwiriye kuba a general statement kuko twebwe abandi nkaba MP ba LCs n'abandi barahindagurika ndetse parliament iri hubu sinzi niba bazasubira yuko bazabangana kandi yashize abantu bavuyemo benshi kubera batashimwe abantu babavana mu rumbo kandi 70% ya parliamentarians ntabwo yashubiye mu parliament so iyo kuvuga ngo ari abantu bashaka kwiheza ku buyobozi nanjye ubu ndiho bampaye umwanya wo kuzongera kwiyamamaza abaturage bagisoromye batanshaka bazashyira hundi so sinonye ngo yamatora nayo kwimika president Museveni nk'umwami ahubwo nayo kugerageza ngo ku buyobozi hose abantu babone ubuyobozi bakeneye mu gihe nyabwo uko demokarasi ya constitution yacu bisaba
bwana Barnabasi Abel arasa nk'uvuga ngo ibyo mubashinja ko bafite umuyobozi utajya uhinduka ni ibintu bisanzwe no mu mashyaka yanyu mufite abayobozi nabo batajya bahinduka
ibyo avuga ngo perezida wabo ni is the words of the president ngehoro warade iyo ni ingina muco kugira abantu benshi b'imana yaremye bashaka gutwara neza ntibashobora guhera ku ngoma Uganda rero republic uwo perezida wacu ihindura constitution buri kimwe ahindura constitution igihe ashaka kugira ngo abe ku ngoma ahindura constitution ashaka kugira ngo abe ku ngoma kugira constitution ibyo bituma igihugu kitagira amahoro ibyo kugira ngo the way the situation is abatekana manipulations urabyumva so uyu perezida w'ahangaha atwara zero manipulation iyo ntabwo ari demokarasi na bizimana nawe arabizaza abazireba
Bwana Barnabasi ndagushimiye cyane kubwa kanya wahaye Radio Ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire nizere ko bwana Abel Bizimana tukiri kumwe mu minota mike cyane mbere y'uko nsoza ikiganiro
kare imana igufashe
urakoze cyane bwana Abel Bizimana ibyo ari byo byose hari imigambi yaba leta mushyigikiye ifite hari imigambi nawe ku giti cyawe nk'umuntu wiyamamaza kugira ngo uzakomeze kuyobora ako karere ka Gisoro nk'ibyo mwifuza kugeraho byavuba cyane cyane ahanini mushinge cyangwa se mubifatanije n'ingaruka z'icyorezo cya corona ni nk'ibihe
aya masomo yo nk'umuyobozi ni amasomo menshi kandi nk'umuntu nyiri urugo ufite umuryango amasomo menshi kandi nk'umuntu uri memba w'umuryango mugari wider community amasomo menshi ariko ku rwego rw'ubuyobozi ni ukuvuga ngo leta zacu na cyane nyafurika bagomba gushyiraho gahunda ishyiraho investment nangwa se investment mu bintu by'ubuzima urabona igihe ibisayi by'indege byakingwaga abantu bashobora kugenda abarwaraga imitima bakomeje kuyirwara bifuza cardiac operations abarwaraga kanseri yifuza kujya hanze y'igihugu barabyababayeho amavuriro yo munda mu gihugu ntabwo yashoboye kugira capacity yo kuvura abantu bayo ndetse n'iyo koroniza ntabwo amavuriro yacu yarashoboye kugira ibitanda bihagije na za oxygen za oxygen biri kuri buri gitanda nta kugabana so ni ukuvuga ngo ribere isomo World Health Organization United Nations to build member states capacity of health and response to epidemics kizi zingi zimeze nka coronavirus kandi cya ikindi tuzigame mu epidemic response abantu benshi bishwe n'inzara kubera ibihugu byabo bitashoboye kugaburira abantu babo mu gihe bari locked down so hagomba kubaho ibigega biri kumwe no hirya kera ku gihe cya coronavirus abantu babikaga ku magomborora cyangwa se ku leta zo hasi bakagiraho ibigega bibika imyaka y'impeke iramba ikindi twize mu ngero nk'umuntu tuvuga ngo abantu bari mu conflict tugomba kugabanya conflict muri Afurika kuko urabona abantu bo muri Congo aho negereye nakiri impunzi nyinshi igihe cyarageze bakinze n'imipaka n'impunzi bazikingiramo baravuga ngo nta mpunzi bagishaka none se abahungaga bagifite bafite uburenganzira bwabo human rights to refuge iyo human right yapfuye kuko ntabwo abantu babahase kwicara ahantu hatari safe and secure rero niyo mpamvu kandi hagomba kubaho kugabanya amahane ibintu byo kujya gusahura no gusahurana kwerekana ngo ndi umugabo ibyo bakabigabanya n'ubu nabivuga nshize amanga yuko nguriye umuturanyi ukinze umupaka hano mu Rwanda Abanyarwanda ntiyaza, Umunyarwanda ntiyaza. None se ko na corona yaje igasanga ni mpaka ikinze. None se nishira mpaka izakomeza ikinze. Ariko nibutse nabwo muri iki gihe ngo ibi bitongore nangwa is organization zo ku rwego z'amahanga, Organization of African Unity, genayita izi disunity, ko nta kitumariye. Hakaza kubaho United Nations n'ibindi. Ntabwo byadufashije guturana n'abantu mu gihe Uganda yagiraga ikibazo natwe bambe nabo hakurya aha. Ntabwo bicaje abantu bacu. Umuntu wagerageje ni Angola. Angola urabona ni umuturanyi. Ndetse babandi batwereka ngo tujye gukora imishyikirano, imishyikirano babaye he. So abantu bakunda byacitse ariko ntabwo bashaka gutabara, keretse babifitiye n'inyungu zabo ku giti. So international community is another group of just selfish people. Ikintu cyo bashyizeho barangije intambara y'isi ya kabiri kugira ngo bikize intambara z'iwabo mu Burayi, ariko muri Afurika ntitutireba, nta muntu uzaturebera.
Bwana Abel Bizimana, mbere y'uko iki cyorezo gitangira hari ingamba zari zafashwe mu bijyanye no kugerageza kuzahura umubano hagati y'igihugu cya Uganda ndetse n'igihugu cy'u Rwanda, wari ubivuze akarere uyoboye gafitanye imbibi n'u Rwanda ndetse abaturage banyu bahahiranaga n'u Rwanda, ariko ibyo byaje gusa nk'aho bihagaze nyuma ya virusi ya corona. Hari ibyo muzi birimo gukorwa kugira ngo icyo kibazo kibonerwa umuti nubwo icyorezo gihari?
Ibyo bintu twabirekeye aba perezida bacu bafitiye umuti. Twebwe ntabwo dufite ubumenyi n'ubuhanga ndetse n'ubushobozi bwo kubivugaho, kubera ko nari mbivuzeho nyine nk'umuntu w'umuturanyi. Ariko ibijyanye n'aho bageze n'ibyo bategura gukora tubitegereje ku bakuru b'ibihugu byacu.
Ariko nk'ingaruka se bimaze kugira kuri district yawe ya Gisoro ni nk'izihe?
Bose nko kubaza umuntu waburaye ngo mbese wahaze, nko kubaza umugabo umwana udaherukanye na ngo mbese nyukameza ate, nko kubaza umuntu ngo mbese uha amazi kandi ubona afite inyota, afite inyota myinshi cyane ko ubona umupaka ukingura ko byatanyije n'abavandimwe, byadutesheje ubucuruzi twahahiranaga, byadutesheje distorted your social fabric because twebwe sinakubesha Gisoro igufumbira ni extension y'u Rwanda, kuko ejo bundi nahindutse i Uganda mu British Protectorate mu 1910 karica yose turasa, ibintu byose birasa, ni umupaka udutanyije. So kubona tutakibana, batanyije umwana na nyina, batanyije nyirasenge n'umwuzukuru n'abandi bantu nk'uko wabyumva. So twe dutegereje umunsi yuko iyo lockdown iyo twabanjijemo korona itaraza, lockdown izashira na corona, kuko corona lockdown ishira etariki ko lockdown igasigara ndo tuzabikomeramo kabiri.
Mu migabo n'imigambi yawe muri iki gihe urimo kwiyamamariza kongera gutorwa, icyo kibazo cyaba kiri mu bibazo uhanze amaso cyane. Ese ubusanzwe iyo uvuganye n'abaturage bako karere uyoboye muri iki gihe amatora yegereje, ni nk'ibihe bibazo by'ingutu bifuza ko mwashakira umuti kugira ngo ubuzima bwabo bukomeze kurushaho kuba bwiza?
Of course dukurikije manifesto yacu y'ishyaka, imigabo n'imigambi irimo ihagije gusobanura no gusubiza ibibazo by'abantu nyobora, kubera ko nyine amikoro y'abaturage dufite imiryango itagira inyinji za isente, kandi government irimo gushyiraho uburyo bwa skills and operation wealth. Ntekereza ngo bibaye bikozwe neza byazana abantu bukene, kuko niyo gahunda ya leta. Twiteze kubona yuko ubukerarugendo bugomba kwiyongera, kuko Gisoro yo nyobora niyo ifite more than 60% z'ingagi zose ziri muri iki gice cya Uganda. So ubukerarugendo bwo muri Gisoro bwaduteza imbere bwo bwonyine udashyizeho n'ikindi. Ariko kubera infrastructure, tourism road n'ibindi, ibyo ni byo dushyizeho amaso byerekeye kuzadufasha mu gihe gikurikira. Kandi natwe nk'abaturage n'umuyobozi nyobora nishaka kugira ngo mbateze imbere mu mutekano w'umuryango, yewe kwigisha abana dushyizeho ngo natwe tuzigere tubona hano muri Gisoro kaminuza izajya iha abana za diploma, kuko umwana ava mu senior akavamo akaburi yo kujya akava mu ishuri kubera university ziri hakurya kandi birahenze, nawe kurara haravunye.
ariko tubonye university hafi aha abana bakajya bibaba no mu rugo ndetse byatuma abana bacu babona za degree babona skills baturutse hafi aha kandi yose ni interesite kuva kuri nyakubahwa wacu n'ibintu byinshi duteze nkanjye ubona ndetse n'umutekano muri Great Lakes region ibintu dusaba n'Imana kugira ngo abakongo bagire amahoro kugira ngo duhahirane tudahendana kandi nabo batishisha ibyo ni ibintu nsaba Imana ngo idufashe kuko uyu muturanyi agaturiye neza nawe nta mahoro ugira
hanyuma se iyo uganiriye n'abaturage muri iyi minsi nk'ibibazo bagutura ni nk'ibihe
ibibazo badutura baribaza mbese ko dusa nk'abakinze Imana umunwa mu nsengero zose ko zikinze Imana tuzayibaza dusubize tumenye ko dusubije byari insengero z'igikinze icyo nacyo ikibazo gihanze ese abana bacu bazasubira ryari ku mashuri ko igihembo gishize kandi twari twarishije na minerivari n'iki byose abana baheze mu mazu none nabyo ni ingora bahize ariko rero ibyo biri mu context ya coronavirus ni ukumenya ngo iki gihe cyabaye igihombo ku banyeshuri n'ibindi bintu nk'ibyo nibyo bakunze kwibandaho ariko kandi abantu benshi bashaka uburyo babona amashiringi mu mifuka yabo bakagira ukuntu bakwikiza bakikenura rero ubwo bukene ukuntu bwagabanyuka iyi income generation yo mu mago ni ikindi kintu cyo tugomba gushyiraho ubwenge bwinshi ariko nta kuntu byashoboka abantu badafite icyo kugurisha nangwa kugurisha skills zabo ziri serero in world market so ibyo nibyo mbona bizadufasha n'icyo bishyiraho umwete mwinshi
ikibazo cy'abanyeshuri ikibazo cy'uburezi muri rusange ni ikibazo cyugarije ababyeyi ndetse n'abanyeshuri si muri Gisoro gusa cyangwa se muri Uganda gusa ni hirya no hino ku isi aho ababyeyi bahangayikijwe n'uko abana babo bazasubira nyuma cyane mu bijyanye n'uburezi hari uburyo district yanyu ifasha abanyeshuri kugira ngo nubwo batajya mu mashuri ariko bakomeze bakurikirana amasomo kugira ngo igihe cyo gutangira amashuri nigitangira bazasubireyo bataratakaje igihe kinini cyane.
Leta hari uburyo yashyizeho bwo kwigishiriza abana abanyeshuri mu mago cyane mu mashuri abanza amayunivasiti amwe yagerageza kwigishiriza onurani ariko abona nabonye nk'aya matora yamfike nk'uko twaba tuyavuga ashobora kugera kuri buri munyeshuri wese twaba turiho mu bihugu biteye imbere bifite za interineti mago z'ubusa bifite na televiziyo yo tishyura buri kwezi nkanjye kugira ngo ngire icyo nkora kuri televiziyo nishyura ibihumbi 49 bya uganda kwa akisesinga tuza famili nziza porogaramu so ni ukuvuga ngo abantu ntabwo bashobora kwiga bigiye muri siyansike kandi infrastructure siyansi idahari so ni ukuvuga ngo iki cyabaye igihe cy'imfabusa rero turakibara ahubwo nakwibanda ku buryo mbese twiteguye dute ibaye korona igabanyutse ari igihugu ari twebwe mu mago yacu hari na disitirikiti twiteguye dute gusubiza abantu ku mashuri ko tuzaba twarakennye n'ibikoresho bidahari n'amashuri twari twamaze kwishyura amasuku fizi ko bazaba barayariye twiteguye dute leta yiteguye ite kugira ngo abana niba bagiye gusubira ku mashuri bazagende bose erega hari n'ikindi cy'ingorabahizi tumeze tuzaganira ikindi gihe abakobwa bose bashize bashingirwa abandi bagirira amata mu mago kubera habayeho ubwicarire bwinshi abana babura icyo gukora so ariko ubundi buzima bukomeza bubaho umukobwa mwiza azakomeza ari mwiza umuhungu ushaka umukobwa azahora amushaka baba biga batiga so abarandiwe muri korona bararongowe abandi bararongoye abandi bakoze amarorerwa mu mago barimo kurwana na base na ba nyina domestic violence yariyongeye kuko bugeye bagabo batari bamenyeranye kwicara n'abagore babo amasaha menshi ibicure byabo byinshi ndetse n'ibikofe urabona coronavirus yadufasheho kinini ibindi tuzavuga ikindi gihe.
Abeli Bizimana umuyobozi wa district ya Gisoro muri aka kanya dusoza iki kiganiro niba hari ikindi wifuza kugira icyo usangiza abakunzi b'Ijwi rya Amerika akanya nakawe
reka nikoreshereze umugisha kuri radio mpuzamahanga ibwira abantu ba Gisoro yuko bo bakomba kugumana nanje nkakomeza nkababera umuyobozi kuko aho duturutse hakomeye ni hanini kandi twabyifashemo kigabo kandi na njyewe ushoboye kumenya uburyo twashyiraho imigabo n'imigambi yo kuva mu lockdown ya coronavirus uburyo bwo kwiteza imbere mu myunomo nuko igihe nikigera twongere tuyobore igisoro yacu uburyo bw'umutekano umutekano w'amago uburere ndetse no kwinjiza abashinzwe imifuka yacu mu buryo budakojeje isoni. Mwakoze cyane
Abel Bizimana, nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya wahaye Radio Ijwi rya Amerika. Wakoze cyane kandi n'ubutaha imiryango irafunguye, mufite icyo mwifuza kugeza ku baturage banyu cyangwa se niba hari ibindi mwifuza ko abakunzi b'Ijwi rya Amerika bakungukira mu bibera aho ngaho mu karere kanyu ka Gisoro. Imiryango irafunguye, ndagushimye cyane.
Imana ibagirire neza. Mwakoze cyane.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania, muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika, muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mu gutera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo kwijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Yabaye igisubizo cyacu. Mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo.
chachu radio ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo chachu mugutereza